hamaze gusohoka ibiganiro navuga bigeze kuri bine bibiri by'impande ku ruhande rwa FDL ku bindi bibiri ku ruhande rwa CNLD iyobowe na Colonel Wilson. Kuvejo twabonye amakuru ko hari ibitero bigabwa ku birindiro cyangwa ku mpunzi, cyane cyane impunzi z'abayobozi bwa ko ziri mu gice cya Colonel Wilson. Ejo amakuru twara yabonye dutangira kubona amazina y'abasirikare bakuru bo ku ruhande rwa FDL bayobowe na General Majoro Byiringiro. Amakuru dukomeza gushakira kugira ngo tumenye niba ari ukuri. Dusoma ibinyamakuru kuri interinete cyane cyane nk'intabaza yo itubwira yuko ibirimo kuba ari umwiryane hagati ya CNLD ya Colonel Wilson ko barimo kuryana, barimo kwisubiranamo ubwabo. Aya makuru abera muri Zaire cyangwa muri Congo mu ishyamba, udakoze attention wagira wabogama, ni utabogama ugasoma gusa ushobora kuba misleading cyangwa wanakwibeshya bitewe n'uko ibivugwa byose ari byinshi. Uyu munsi mu gitondo nabyutse mbona amakuru nanone ku mpunzi zivuga ko zitabaza, zivuga ko zugarijwe n'ibitero biri hariya mu mashyamba. Ndavuga ni ku ruhande rwanjye amakuru nayakure, nanditse kuri WhatsApp ya Radio Itahuka ndabaza nti abantu bafite abantu mu ishyamba mwababaza bimeze bite. Ku by'amahirwe kuri groupe WhatsApp hari umuntu waje kwandika, ndakeka ari muri Afurika y'Epfo, aravuga ati mfite umuvandimwe wamuhamagara ukamubaza ati ntago tubizi. Nahamagaye ku by'amahirwe mvuga n'umudamu witwa Anyensi Ayinkamiye. Madamu Anyensi Ayinkamiye rero nkaba namushimiye kuba twamiye kuganira akambwira uko ibintu biteye, ariko nabwo ntabwo navuga yuko ari ijana ku ijana kuko ikibazo kirakomeye kucyumva uri muri Amerika kandi kucyumva utari muri organization. Abari muri organization bavuga bati twe turabizi ibibazo ni ibyacu turabyumva kukurusha, aho nanone ni judgment abari muri organization bavuga mu rugaga cyangwa muri CNLD iyobowe na Colonel Wilson. Ikibazo nabajije Wilson yavuze nti aho ni muzarasana, aho ni muzasubiranamo. Arambwira ati twe nta mbunda dufite, niba turasa tuzahunga, niba twataka tuzahunga. Nyuma y'iminsi itageze kuri itatu cyangwa icyumweru nta nubwo kirimo, ko ikiganiro cyabaye kuwa mbere, ejo kuwa kane kuwa gatanu n'uyu munsi, amakuru ari hariya ni umwuka mubi yuko bagabweho ibitero. Reka dutega amatwi ibyo naganire na Anyensi Ayinkamiye ku murongo wa telefone. Nabwo ndi kumwe na Bwana Inyasi Nshwa Maboko ku ruhande rwa FDL, nawe ndaza kumubaza ibirimo kuvugwa, nawe ambwira icyo atekereza ndetse n'amakuru arimo gukura ku ishyamba. Ariko nanone nkavuga ni kuko twabivuze ntabwo nashimangira ko ibi bintu birimo kubera hariya birimo kuduha icyerekezo cyiza. Byahagarara bite? Ninde wabihagarika? Ese twaba dufite igaruriro ryabyo? Nkuko nakomeje mbibaza nti aho ni muzasubiranamo, ibiribyo turimo kumva byaba bigiye kuba impamo, nkuko navugaga nti aho ni muzarasana.
Alo, muraho neza?
Alo,
muraho.
Yego.
Nini babita bande? Mwitwa bande?
Mwitwa Inkamiye Anyensi.
None madamu Ayinkamiye Anyensi, aho ngaho muri mu mashyamba ya Congo, watubwira uko byari bibagendekeye? Ibitero numvise byabagabyeho byaje nka masangahe, byabatunguye, byabagezeho bite ibyo bitero? None barateye baraza.
Alo.
Ndabyumva uravuga ngo muranyanyagiye, hari impunzi nyinshi z'abanyarwanda icyo gitero cyagezeho ingaruka?
Kubera
none se icyo gitero cyaje kiyobowe nande ko tuzi neza ku ngubu bavuga ko hari ibice bibiri hari igice kiyoboye nyine na General Byiringiro mwaba mwemeza ko ari zo ngabo zabateye kugeza magingo ya umutekano wanyu Byiringiro umutekano wanyu wifashe ute magingo ya
umutekano meze nabi kuko ubwo bitwaje twarirukanse ntabyo kujya dufite imvura iratuma yagira niko dufite cyane kandi rwose amakuru menshi cyane
uravuga ngo amasasu ni menshi amasasu araturuka ku mpande zombi cyangwa amasasu aturuka ku ruhande rumwe
amasasu ngo araturuka kuri urwo ruhande rwabo na bo twabyiringiro ariko ko ntibagenda babyutse n'imbere abari hano bagenseni n'igitekerezo cyabo ubwo n'abandi nabo baragerageza kwigeza
muri makeya hari ibibazo nyine byo gucungira umutekano mu z'abanyarwanda ariko nanone ku rundi ruhande ntabwo wavuga yuko ibitero no guturuka ku ruhande rwa General Byiringiro yaza kwica impunzi z'abanyarwanda yarinze igihe kirekire murabona ko byabiterwa n'iki kuba babagaba ibitero magingo ya
biragaragara ko ari kuri hagati y'umuyobozi ahubwo kuri kuri kubera ni ukuntu nabyo bijya bizakira kuri abaturage kandi iyo nagombye gusubira ahubwo kaba ari ubwitekerezo
hari abana bangana iki hari abagore bangana iki hari ababyeyi aho muri hari ababyeyi bangana iki hari abana bangana iki
ni benshi cyane rwose ntabwo nakubwira umubare kuko ntabwo isansoma yabo myinshi ariko ababyeyi ni benshi abana ni benshi iki kibazo kibona kiraturutse ni ikibazo cy'uko uwo nguwo yafashije abaturage kuzamurisha kugira ngo bamenyekane Byiringiro rero ntabwo yifuzaga kuzuza umutekano ariko niwo ikibazo cyaturutse kugira ngo yajyane ibibazo
muri makeya nk'uko ubivuga uti ikibazo ni cyo kugira ngo babarure impunzi nanjye nakomeje gukurikirana muri iyi minsi iyo politiki yo kubarura impunzi batavugaho rumwe kuki n'impunzi aba zarimo kwicwa aho naho ni ikibazo kuki izo mpunzi zasigaye zaba zigabwaho ibitero nkamwe muri mu gihirahiro muri hagati icyo mwifuza ni iki magingo ya
twagize twifuza rwose ni uko badutabara bakadusiga dufite amasasu niba biratwishe twabuze ko twese dufite amahirwe tukabona abadutabara bakadushyira ahantu ngo tutabasha aho badufasha
none bagenzi banyu muri kumwe aho ngaho bagabwaho ibitero kuri bubona batekereza iki ese kuri bubona bazemera kwicwa bareba cyangwa baba bafite ingamba zo kwirwanaho wowe uri aho ngaho nk'umubyeyi madamu Anyensi uyo ubyitegereje ubona imigambi imeze ite
ndetse umubwiye yuko twayobewe twatumenye gutemba niwo ufite umwanzi wacu ariko none urabona ko abavandimwe basigaje n'ibyatuye twabuze icyo twafata
none se madamu Anyensi tukiri aho ngaho kuko hari ibikivugwa muri iyi minsi ko ibirimo kubera mu mashyamba harimo n'ibibazo by'abantu bitwaza ibibazo by'uturere cyangwa bitwaza abantu bakomoka ubu wambwira yuko koko mu bice byanyu hari abantu bakomoka mu bice byose by'u Rwanda cyangwa baba bakomoka mu majyepfo y'u Rwanda cyangwa mu majyaruguru y'u Rwanda kimwe n'uko ku rundi ruhande baba bavuga ko ari igice cy'abantu baturuka mu majyaruguru ndakumva
umuryango kuvugisha ngewe Anyensi njyewe uko ubuzima bukomoka mu majyaruguru gusa kuvuga rero ngo ni ikibazo cy'uturere ni ukubeshya kuko kiravanze impunzi y'agatese kiravanze ntabwo ari akarere kamwe kari ahantu ari aha njyewe ntibyitwaze kuko cyose kiravangavanze ingabo ziravanze abasivili baravanze ubwo niwe ubyitwaje
ariko nawe warabyumvise aho muri kuko icyo kibazo gihari ese ni ubwa mbere cyumvise cyangwa waracyumvise
ariko ntibibitse bituruka aho ngaho kwa Byiringiro ariko aho ngaho turi twebwe turavanze abanyarwanda bavanze kandi washyize n'ibigenzi by'ivangura kabere ngo tuzabyemere kuko twihanira neza twese
madamu Anyensi wenda nkubaze ikindi kibazo wenda cya nyuma nongera kugushimira ko wemeye kuboneka ngo tuganire tumenye uko mubaye aho ngaho ibi bitero bimaze iminsi ngahe bibagabweho cyangwa ni igitero cya mbere cyangwa ari ibindi byaba byarabaye
ubundi aka karere kirimo ariko akagenda nanone tubasishijeho ibitero by'abasirikari b'abakombatara hano muri Congo ubwo rero twagize twagitangiye guhinga kugira ngo kibe ko twakongera tukabaho twose twakora ikirere cya Kagame niyo gisubizo noneho cyangwa se
ni ukuvuga ko aho muri magingwa ya mwahageze ejo mu rukerera rw'ejo hashize none se wambwira ko magingwa yatuganira hari agahenge kabonetse cyangwa urambwira ko hari ahantu hacyumvikana amasasu n'imirwano ugereranyije aho muri naho urusaku rw'amasasu uri cyangwa imirwano iri haba hareshya hate ugereranyije naho muri magingwa aha bari nko mu isaha yaho muri magingo ya
aho turi mu mihora ko tugerageje kuko turi mu misozi hirya no hino no mu mashyamba
urakoze cyane madamu Nyensi ngo turakomeza tubatabarize kandi ndizera yuko n'ejo nibidukundira tuzongera kubahamagara mukatubwira uburyo mwaramutse ubwo ngubwo mukomeze mwihangane kandi turizera yuko Imana ibana namwe murakoze cyane
ariko mudusabari cyo kuko tumerewe nabi gisigaye tumeze nk'inyamaswa kuko kandi twari abantu
Imana irabyumva irabana namwe kandi ndizera yuko n'abantu bafite umutima bari bubyumve ku buryo babatabariza mugire ibihe byiza mwihangane nakavuze nti mugire ibihe byiza ariko nta bihe byiza muri icyo gihe mukomeze mwihangane turabaragize Imana urakoze cyane nawe
radio itahuka ijwi ry'abanyarwanda ivugira i Washington DC hano muri Amerika icyo ni ikiganiro nagiranye rero na madamu Anyensi ayinkamiye mu masaha ine n'igice za mu gitondo ubwo nabyukaga nyine mbona amakuru hirya no hino y'imirwano kuva ejo narayabonye ariko nkavuga nti reka mbe mbyihoreye wa mugani uyu munsi mbona ibindi nkaba nagiye kuri WhatsApp nk'uko nabivuze ku rubuga rwa radio itahuka ari abantu ibihumbi n'ibihumbi nshyiraho iyo mesaje mbabaza kumpa amakuru ku bafite abantu muri Congo haza kuza umuntu nyine ashyiraho yohereza iyo telefone ndahamagara mvugana n'uwo mutegarugori mwumvise ngayo nguko rero ibivugwa hariya abenshi mukaba mwabibonye no ku kinyamakuru intabaza kivuga yuko igice cya CNRD ngo batangiye kwisubiraniramo amakuru avugwa ni menshi ariko se koko ibintu byahagarara bite muri kano kanya reka mikaze bwana Inyasi ntirushwa amaboko ari ku ruhande rwa FDL ya Byiringiro bwana Inyasi umvise uriya mutegarugori tuganiriye mu kanya bwa madama Nyensi ayinkamiye aravuga ati turatabaza ibitero byatugabweho yavuze ati nibyo ku ruhande rwa Byiringiro hari umuntu niba ari Amuri yavuze Amuri ntabwo nzi uwari we arangije ati ni uko wa Byiringiro nge wakoraga ikiganiro ntabwo icyo ngamije ari kumenya ngo uwo ninde ahubwo no kumva ibimuturukamo nagerageje gukomeza kumubaza kugira ngo muvanemo amagambo numve ibyo yambwira ugasanga ari umuntu w'umuturage utari informe ariko nanone usa nkaho arimo kubona bigana ariko nawe atazi ibyo avuga nitangazamakuru biragoye guhita ufata conclusion ariko ureba n'umuntu wabikubwiye ari umunyapolitike cyangwa umusirikare wavuga uti wenda n'umusirikare ariko nanone wavuga uti uwo muntu ntabwo nzi ntabwo yitegwe ko muhamagara harimo nanone kuvuga ngo ibyo ajya kuvuga kuri radio yagombye kubanza kubiyungurura yagombye kubanza kumenya ibyo agiye gutangaza nirinze no kuvuga Serge Ndayizeye wa radio itahuka ntabwo njye mvuga raditauka kugira ngo wenda atamenya ko ndi n'umunyamakuru, ariko numvaga ko icyo nifuza ari kugira ngo numva makuru arimo kumuturukamo. Bwami Nyasi, nushwa amaboko ikaze mu biganiro byacu by'umunsi.
Murakoze cyane. Ndagira ngo wenda nsobanure gatoya, hari ibintu mvuze cyane cyane izo komantere ukoze urangiza. Kubera ko njye nshobora kukubwira ko wenda wabaza umuntu waguhaye nimero y'uwo muntu kumuhamagara, kubera yuko ubwazi uwo ari we azi na message bagombaga gutanga. Mu bintu avuze numvisemo amagambo abiri yerekana ko ibyo ari byo byose azi ibyo yavugaga n'impamvu yabivugaga. Aravuze ngo ibitero byaturutse mu rutare aho rumuri yahungiye. Ibyo ntabwo ari umuntu wese.
Rumuri wadufasha ngo tumenye ni muntu ki bwane Nyasi?
Rumuri n'irindi zina rya General Byiringiro, abantu benshi cyane cyane abari ku ruhande rwa Wilson ni ryo bakoresha. Sinzi impamvu, ariko uzasome ibintu byabakibirira n'abandi kuri Facebook bakunze kuvuga rumuri kubera ko n'izina yigeze gukoresha kera. Iyo mvugo rero yo guhita bavuga ngo igitero cyaturutse kwa Byiringiro, kandi akubwira ngo ntabwo azi uko byagenze, ntabwo azi igihe byatangiriye, afite ubundi buryo bwinshi arimo abisobanura. Jyewe ndimo ndabyumva nkakurikiza kwa kundi za manza za gacaca zagiye zigenda mu Rwanda, na kumwe abantu baba bafite ukuntu bari busobanura ikintu vuba. Jye nakubwira ikintu nzi n'amakuru nanjye nakomeje gutohoza ku bintu birimo biba hariya, ariko mbere y'uko mbivuga ndagira ngo kubera ko mbona iyi kampanye yo kuvuga ngo ibibazo byose biri hariya ni General Byiringiro itangiye kuba nka bya bindi by'uko ikibazo cyose kibaye Abanyarwanda bagerageza kureba umuntu umwe bagishyiraho, noneho bakagira ngo icyo kibazo uwo muntu avuyeho cyangwa se apfuye ibyo bintu byarangira. Nawe numvise uvuga ngo ndi muri FDLR ya Byiringiro, cyo ntabwo mba muri FDLR ya Byiringiro kuko FDLR ntabwo ari y'umuntu umwe. Ikintu cyabaye
aho wenda nabikosora navuga ni kuko twakoranye ikiganiro ejo bundi kandi watubwiraga nyine ku kibazo cy'abigumuye, wenda ubwo nabivuze nabi wenda reka byumvikane. FDLR ni imwe iracyari ya yindi, ariko ntabwo wemera bariya bigumuye nyine nkuko twagiranye ikiganiro no ukatubwira ko urugaga rukiri rwa rundi kandi hari byo batubanyije. Ubwo wenda iyo mbivuga gutyo byari kumvikana.
Sesa bariya bafashe irindi zina, bafite iyindi migambi, bafite imvugo wumva yahindutse, barumva ko niba batewe barahita bavuga ngo batewe na Byiringiro. Kandi
right.
Ukurikije ibintu byabaye hariya n'ibintu bimaze iminsi umuntu akurikira, ibintu byabaye ari ibintu byateguwe igihe kirekire, ndumva narabisobanuye mu kiganiro gishize, ndetse hari n'inyandiko zagiye zisohoka no mu mwaka ushize zavugaga yuko gahunda kwari ukuryanisha abantu kugeza barasanye cyangwa se basubiranyemo. Ariko icyo navuga kugeza ubu ngubu nuko mu gushaka kudatererana amagambo cyane, hari byinshi mu kiganiro cy'ubushize ntavuze numva ngomba kuvuga kugira ngo abantu bamenye neza ibintu byabaye byakurikiwe no kuvuga ngo habaye abantu ngo bigumuye. Icya mbere arakubwiye ngo abantu bari hariya ngo harimo abantu bavanze mu baturage, koko harimo abantu bavanze kubera yuko bafashwe ingwate mu gice bariya bigumuye barimo, ariko abo ofisiye n'abantu bakurikiye Wilson ni abantu bo mu majyepfo. Yamaze iminsi ahamagara avuga ngo arashaka gukora igisirikare cy'abanyenduga, agenda azamura uwo mwiryane biri muri gahunda ye, abantu baramuzi bamwumvise ku matelefone, hari message za WhatsApp z'abantu b'ubuzigenda zituka abantu zivuga ngo bigaranzuye abakiga ibyo bintu iyo babivuga baba barimo babishye mu baturage koko harimo abantu abaturage barabana bari kumwe ntabwo bavuga ngo abaturage bari kuri icyo gice bose n'abanyenduka ariko muvomaye uko yayikoze avuga ngo arashaka ngo kubohora abanyenduka ngo mu gitugu cyabyiringiro iyo mvugo barayikoresha birirwa bayandika ikindi ijoro ryabanje mbere y'uko bavuga ngo bakoze CNRD Wilson n'abantu be bakoze tentative yo kwica komanda Foka sinari mudacumura no kwica byiringiro hamwe bohereje troupe zari zazanywe n'uriya mu general Kayimbi nyine babarangiraho ari urumva ko n'uwo mudamu yihutiye kuvuga ngo arahanaha ibyo bintu ntibyakunda muri iryo joro gahunda bari bafite kwari uguca umutwe urugaga mu buryo butuma basigara aribo bavuga bonyine ibyo bintu byonyine kubera ko nta muntu wabiguyemo bikaba ari ibintu twavugaga tuti kubera ko nta mpamvu yo gukomeza kubisakuza birahagije kugira ngo abantu bumve imigambi Wilson afite n'abantu barimo bamukoresha cyane cyane abanyapolitike bari hano hanze
ariko nyasi nyemera gato ngo baze ni byiza kubitubwira ariko nta evidence ko ari ukuri kuko nta rundi ruhande dufite ngo ruze kunyomoza cyangwa ruze kutubwira ko
bashobora kubinyomoza cyangwa ntibabinyomoze ariko nzi ko ibyo bintu byarakozwe n'abofisiye babikoze barazwi za tentative
ariko nta declaration twabonye General Byiringiro yakoze declaration ndaza gushaka n'iri audio mugaje nze kuyishyiraho yakoze declaration ariko ntago yigeze mentiona ibyo bintu no kutubwira nibishya
ndagira ngo nkubwire ko ibyo bintu kuba bitavuzwe nuko hari icyo kintu cyo gushaka ko hari uburyo abantu batagomba kurira kuri ibyo bintu ngo barasa nariyo mpamvu ushaka kukubwira ko kuvuga ngo batewe uyu munsi baterwa na rumuri ibyo bintu atari byo jyewe nkurikije information nari mfite kuva ejo bundi abantu bagiye muri iriya muvoma babwiwe yuko ngo bazajya bahembwa babwiwe ko ngo bazajya bahembwa ko ngo bazajya babona bategereje imishahara yabo bakabona za uniforme ubundi bagataha bamwe bari batangiye kurakara babibwira abaturage b'abakongore ko ngo niba iyo mishahara itaje ubye ngo bazurira amakamyo ya Faridese bakigira muri kantonoma cyangwa se ngo bakabaza abazazanye muri ibyo bintu gusa ikibazo gihari nuko no mu minsi yashize bavuga ko uyu mu generali w'umukongore yagiye kubasura kuko abaturage bagiye babona ko buteri hagwa abumvisha ko bagomba kujya muri kantonoma mu bintu rero birimo biba muri iri joro abantu bagomba kumenya ko hariya hari n'imitwe y'abamayimayi iri hafi aho ngaho hari abantu benshi bashobora gutangira kurasana ariko impamvu nshobora kukubwira ko abantu bacu nta interi baba bari bafite yo kujya kurasa hariya nuko hari imiryango y'abofisiye
ariko urumva ko nawe urambwiye ngo abantu banyu nta interi ubwo ni uvuga ko nyine uri ku gice cya Byiringiro kuko nabivugaga ikindi nanone bwana Inyase kuba navuze nti reka nkuzane kugira ngo ngire balance coverage kuri iki kibazo kuko sinshaka ko uruhande rumwe rwo ruvuga ngo rufite uruvugiro ndagira ngo numve ibirimo kuvugirwa hariya ku mpande zombi uriya mudama Nyensi ntabwo namubwiye izina ryanjye nta nubwo namubwiye ngo nitwa Serge Ndayize cyangwa mbwira ibi n'ibi icyo nifuzaga nta nubwo igisubizo nakibonyemo ariko wowe uri umunyapolitike bwa Ninyasi umaze kumbwira yuko hari umugambi wo kwica abayobozi bakuru b'urugaga ukeka yuko nyuma y'uwo mugambi watahuwe Byiringiro ndetse na mudacumura ntabwo bafite vengeance contre Colonel Wilson kuko umaze kumbwira ko babigerageje urambira ko barabatagatifu tabi batagira vengeance
ariko ndagira ngo nkubwiye impamvu ibyo bintu bitaba ari ibintu byo gukoreka muri iki gihe kubera ko ahantu ba Wilson bari bafite imiryango y'abofisiye bo haruguru ntabwo ku buryo ntabwo bavuga ngo abo bantu wohereje gutera bajya kurasa mu miryango yabo hariya ibyo bintu niba bumva mbeshya muzagarure Wilson azabisobanure kubera ko Wilson yavuze ngo afite 95% y'abasirikare bose
by'abaturage
y'abaturage abantu be bavuga ko ari n'abasirikare iyo barimo bakora kampanye zabo barimo bashaka bajya munuza mu ruriya muryango wabo baravuga ngo bafite 100% muri Sud Kivu ngo bafite 95% muri no ibyo bintu ari uko nguko bimeze usibye ko atari nabyo urumva ko abantu bavangitiranye mugira ukuntu barimo bavuga ngo abantu baturutse kwa Byiringiro noneho batatu yo force yo singana gutyo irimo n'imiryango yabo noneho baba barimo bajya kurasa mu muntu ibyo bintu imubomaze kuri ibintu nk'ibyo ngibyo hariya zibona impunzi zirundanyije ahantu zikajya gukora bene ibyo zirazwa biratangaje ahubwo kubona amajwi nk'aya abonetse uyu munsi atabonetse mu minsi yashize igihe kuri Noheli bararaga bica abantu cyane cyane abahutu b'abakongore n'impunzi zikarara mu mashyamba zirukanka ijoro ryose icyo bintu byose byagiye biba abantu babikora nta hantu bagiye iyo mpamvu abantu bakoze iyi gahunda
uravuga ko byakorwaga nandi icyo gihe cyo kuri Noheli
icyo gihe byakorwaga na za Mayimayi Cheka za n'ikimuvoma cy'abandandi cyitwa Chandayira izo muvoma zose ziracyahari nta hantu zagiye ni ukuvuga ko ibi ngibi byo kubona akantu kose kabaye muri iyi minsi ibirego byose biraza bisa na bya bindi biva i Kigali ngo abantu bafashe impunzi h'ingwate ngo barashe kuri HCR byatangiye kuba ikintu kimwe cyerekana yuko ibiganza biri inyuma y'iyi muvoma nubwo abantu barimo bagerageza gukora uko bashoboye ngo hoye kuba amaraso hagati y'abavandimwe
aho niho ngira ngo ubaze abo bantu bafite igaruriro kuko niba tuvuga tuti kandi nawe ntabwo uhakane ko bitabaye icyangombwa ni ukumenya ngo igaruriro rirahari bwani nyase muri uyu mugoroba cyangwa muri iki gitondo igaruriro rirahari ku buryo biriya bice bibiri byakora seserefe bikaganira
yewe icyo navuze cyabaye numvise nuko habaye koko kurasana icyo nkubwiye ntemera ko cyabaye kandi nanabajije nzi ko kitabaye nuko nta bantu bacu bagiye kurasa mu mpunzi zacu kuko bari abantu bose n'abantu bacu ibyo ngibyo abantu barimo bavuga gutyo bumva ikintu barimo bavuga icyo ari cyo ni ukuvuga ko mu by'ukuri barimo bararega kwa kundi ibirego byose ibintu byose bibi bahita bavuga ngo FDL numvise Wilson anavuga ngo imbunda ngo zifitwe na FDL gusa kandi yarangiza agahamagara abantu ngo twibye intwaro zihagije ibi bintu byo kubwira abanyarwanda nkaho ari ibigoryi nkaho badashobora gukurikira ngo birebere bamenye ibibazo bafite uko bingana nicyo kibazo
ndabizi neza ntabwo inyasi ntabwo ari ubwa mbere tuganiriye ku kibazo cy'abantu bo mu ishyamba kandi FDL si ubwa mbere nyiganiro nawe mfite ibiganiro birenga bitanu bitandatu muri arikayivuze byaraditahuka uri umuhanga cyane kandi uzi neza geopolitiki y'akarere urayizi ndetse na sitirikitire mukoreramo urazizi neza hari ikintu gishya utubwiye nka kiriya cyo kuvuga ngo kwica abayobozi b'urugaga ni hari abantu wenda cyaba gitumwe kuri mugoroba kandi nanjye ndimo ari nayo mpamvu nibaza niba bigeze kuri revo yo gushaka kwica abayobozi b'urugaga njyewe ndareba ngasanga bitoroshye ku buryo abantu wabasha no kuvuga uti wahuza Colonel Wilson na Mudacumura cyangwa na Byiringiro it's impossible niba koko izo atata zaragerageje kugira ngo bibe ikindi cya kabiri ari nacyo wenda ngira ngo tuvugeho tunasoza ko mfite izindi talking points ngiye kujyaho ejo bundi mu ijambo muri discours cyangwa muri conference umuyobozi w'urugaga yatugejejeho y'iminota 17 hari ibyaha yagiye ashinja Colonel Wilson mu byo nibuka ko dio nta yumfite hano imbere yanjye hari ibyaha bibiri gushaka guhindura izina ku guhindura izina ry'urugaga FDL rikaba izina rigahinduka ndetse no ku kintu cyo kuvanga gutanga intwaro intwaro muri cyagiye bashyiraga intwaro hasi avuga ati yashaka ko dushyira intwaro zose hasi aho naho harimo ikibazo wenda umuntu nakubaza kuko wowe amakuru yose urayakurikirana muri cyagiye cyo gushyira intwaro hasi byiringiro ari nawe watanze intwaro zo mu majyaruguru niwe uyoboye umuryango umuhango wo gutanga intwaro mu karere k'amajyaruguru yavuze ko intwaro bazishyize hasi kandi ku bushake bwabo nta ntwaro bafite BBC iramubaza iti none ni muterwa muzagenda bite nawe yaravuze ati tuziruka amashya tuzahunga tuzashaka aho duhungira nta ntwaro dusigaranye kujya mutarwana mu ijambo yavuze ko umugambi ari wa Wilson kugira ngo base nk'ubasenya urugaga gutanga intwaro zose byabivuga ko rwose aho ngaho harimo abantu bambwiye bati ko bitumvikana neza mu ijambo umuyobozi w'urugaga yavuze ati ni umugambi wa Wilson wo gushyira intwaro hasi nkaho Wilson yaba ari wareberaga urugaga kuruta General Major Byiringiro muri iyo jambo yavuze ati umugambi wari uwe gushyira intwaro hasi kandi nawe yatubwiye ko yashyize intwaro bazishyize hasi kugira ngo ya procedure yo kureba ibiganiro ibashe kujya mu bikorwa aho wasobanura ute bwana Nyasi
aho nuko iyo abantu bakora za discours zireshya kuri abatajya kwandika za detaye icyo yashakaga kuvuga nuko ibyo Wilson yasabaga yagira ngo bakore manevre nk'imwe yabaye Kamina abantu bose bakajya ahantu hamwe bashyize intwaro hasi bakaba bashobora kuhagwa ibyo bintu nibyo batumvikanagaho kuko ubundi procedure yindi yabaye ndende ariko bigeraho nyine ubona abanyamerika na Oniva bihagaritse bagatangira kurasa ariko abantu bashaka ko ibyo bintu biba mu buryo butuma abantu batajya andanje nk'uko byagenze bibishyira mu byago nk'uko byagenze Kamina iyo icyo kintu rero urebye igituma bagishyizemo hariya ntabwo bansobanuriye impamvu ariko nuko ari icyo bashinjaga Wilson ni ibyo byo gukora wenyine ni ukuvuga kuba yumvikanye n'abantu ko ibintu biri bugende noneho yagenda agafata agafata decision yo icyemezo cyo kuvuga ibintu kwe no kubijyana kwe atabwiye abandi atari mu byo yatumwe nicyo washaka kuvuga ari ubwo
kandi Nyasi rero Nyasi mu magambo avunaguye reka tugane ku musozo kuko ndi mfite izindi nyingo ngiye kujyaho kandi igihe kiba kiraturangirana kuri wowe reka turebe wenda ese hari igaruriro kuko abanyarwanda icyo bifuza ndetse n'icyo babaza ntabwo ari ukuvuga ngo ninde uri mukuru ninde uri mu binyoma cyangwa ninde ubeshya ibi bintu byahagarara bite wowe ufite icyizere ko ari uwabihagarika hakabamo umutuzo ndetse bakongera kuganira cyangwa bagashaka umuti watuma abantu batarasara mu ishyamba birashoboka
umva jyewe icyo mbona kiri mu kiba kubera ko kuba abantu barimo barasana mu ishyamba narangije kukubwira ko ntemera ko ari abantu bacu ari FDL irimo irasa ku bantu bo kwa Wilson kubera ko iyo gahunda yaba itari yo kubera ko hari imiryango y'abofisiye bari hejuru hari imiryango y'abantu b'impunzi bari mu gice kindi bari aho ngaho hari abana bagiye ba Wilson babatwaye babatandukanya n'imiryango yabo hari abadamu basize bari mu gice cya ruguru abagabo babo bari hepfo ibyo bintu biravanze ku buryo nta muntu muzima wakumva ko abantu ngo bagiye kurasaye abantu bajya kurasa bene ibyo ngibyo nabo niyo mitwe y'abakongore y'igize Imana ikabona abantu baryagaguranye nyine ikaba igize ibintu ishaka kujya gukoramo ni n'abandi abakongore nabo bafidese ishobora kuba nayo ifite ibyayo irimo ikora ariko kuvuga ngo abantu batangiye kurasana ibyo ntabwo ari byo kuvuga rero ngo hari igaruriro jyewe kugeza ubu hari ikintu nemera muri politiki yacu hano hano.
Mhm.
Iyo abantu barimo bareba hamwe bakaba barimo bakora ibintu bigana hamwe. Ukora ibyawe ukareka unda gakora ibyiwe. Ntabwo ari ngombwa ko abanyapolitike bose bemera ibintu bimwe, nta nubwo ari ngombwa ko abantu bashaka gushinga imitwe ya gisirikare bayishinga kimwe cyangwa bemera ibintu bimwe. Ariko iyo ufashe uwo mutavuga rumwe ugahita umufata nk'umwanzi ukamuvuga mu rurimi Kigali muvugamo ugakora ibikorwa ushaka ko Kigali shima biba bikomeye kugira ngo ibyo bintu bigire igaruriro usibye ko kenshi
urashaka kuvuga iki bwana Nyasa
icyo nshaka kuvuga nuko niba abantu bagiye bakakora ibyo bumvikanaho mu buryo ari ibintu bihinga ingufu Kigali ukabuze ko ikintu bagiye imvugo barimo bakoresha ni imvugo ya Kigali ukabuze ko ibikorwa barimo bashaka gukora ari ibyo gufata bene wabo cyangwa bo batekereza yuko bari kumwe bakabashyira mu mwobo Kigali ishaka kubashyiramo aho ngaho biba bikomeye kuvuga ngo urashaka noneho ko ibyo bintu byafatana ngo bigendane icyo wenda umuntu yasaba muri icyo gihe nuko niba koko abo bantu batari muri gahunda ya Kigali nibakora ibyabo bahamahora abandi ariko mu gihe retorika yabo yose amagambo yose barimo bavuga ari ukuvuga FDL ni nk'uko Kigali ivuga bakoresha amagambo ya Louise Mushiki wabo bakoresheje imvugo yo kwita abantu bose abicanyi nkaho Kigali yo bashaka ngo kujya kuvugana nayo iyobowe n'abamarayika ibyo bintu hari igihe uba ari umurongo utoroshye kugaruka inyuma icyo gihe birasaba abantu bari muri iyo organization ya Wilson kwibuka cyangwa se gutekereza koko icyo bivuga iyo utangiye kwita undi muntu amazina Kigali mwita
urakoze cyane Gani Nyase reka ngushimire rwose nzaguha undi mwanya mu minsi iri imbere kuko iki kibazo nkuko nkivuga ni ikibazo kigoye Gani Nyase ubushize nkuko twabiganiriye mu kiganiro cyanjye nandi mona Didas Gasana hari n'abantu bagize reaction bavuga bati ntabwo byagombye kuba ikiganiro kigufi cyane kuba ikibazo kirabazo kiraremereye ariko ikibazo ndifuza yuko wenda twazashaka ibice byombi kugira ngo twumve kuko hari byinshi nakavuza ariko mbona nafite detail kuvuga kuri mugoroba bite nuko wenda urundi ruhande rudahari ariko icyo nifuza nuko Gani Nyase n'abagenzi bo ku rundi ruhande ese koko igaruriro ndakeka ariho rihari reka wenda ukiraho ngaho Zefa n'ibyiringiro uduteza amatwi bwana Emmanuel Nsenga ikibazo mbaza niba hari igaruriro mu rugaga cyangwa mu ishyamba mwe murabona bishoboka mu gihe Nyasa kiranga mbere yuko ava ku murongo wa telefone
niba ba bariya bari mu ishyamba cyangwa n'abandi bose bari hanze bashaka gutaha inzira ni imwe niyo guhuza niyo gukundana niyo kujya hamwe ni siyo kurwana siyo gucikamo ibice siyo gushotorana kanaka ahubwo niba bakomeje iyo nzira ni ukuvuga ngo bombi niba bari muri ibyo ngibyo barimo baricukura umwobo nawo aho bari iyo ngiyo ntabwo u Rwanda bazajyamo bacitse imitwe batagira intoki donko icyashoboka cyose ni igihuza abantu icyagombye gukora kugira efe ni icyatuma abantu bakundana buzura babana bagirana naho ubundi kubeshyerana gutungana agatoki kutegura kureba ibyo udashaka ukabishyira kuri kanaka ibindi ntabwo naho wataha ukajya mu Rwanda ntiwazarubamo ngibyo ibyo nashaka kuvuga
urakoze cyane bwana Emmanuel Nsenga
nta komantari ifite kuko icyo ni ikibazo gikomeye nifuza ko twaza kumva n'ikindi gice nda cyangwa se byarushoboka byombi bikaba bihari kuko ibyo biringira yavuze ndabishyigikiye ariko nta benefite rwose nta komantari nakora mu mbabarire
uravuga byiringiro cyangwa wavugaga inyasi inyasi
no nashaka kuvuga ndavuga zepaniya
zepaniya
avuze ndabyemera ni ijana ku ijana ariko komantari ntabwo byo gukora yenda ziri sipesifike nuko umuntu yaba yumvise impande zombi zivugana alternativa atari ukuvuga ngo wari uruhande rumwe urundi ushobora kuba wabona ari bakavugira rimwe kuko ikintu gitanya abantu ba mugani kiba gihaye icyuho uwo bahanganye uwo ushobora kuba wabona bombi niwo umuntu ajya komante naho ngubu ntazo nabona rwose
urakoze cyane bwana inyasi mu gihe kitarenze amasegonda 30 icyo wasorezaho
icyo nasohorezaho ni ukubwira abanyarwanda ko ukuri kw'ibingibi kuzigaragaza kuko dufite umuco rimwe na rimwe mu banyarwanda wo kumva ko ibintu byose bingana kumva ko iyo ufashe ikintu ukacyorosa neza ukagisasa neza cyangwa se ukakivuga mu buryo bworoheje bicyoroye ukuri mu bintu bibiri kuba guhari ukuri rero uko nkubona muri iki gihe nuko hari abantu kandi harimo n'abanyamahanga harimo n'abanyapolitike bakina bene iyo mikino biyemeje kujya baca ibice mu mashyaka no mu za muvoma politiki igihe cyose babona hatangiye kuba ubumwe bushobora kugira ikintu bugeraho niba mwarumvise iriya jambo rya perezida Byiringiro avuga inshuro nyinshi hagiye haba ibintu byo gushaka kwiyunga ntabwo ari ukuvuga ko hatabaye tentative nyinshi zo gushaka kunga ibice bitavugaga rumwe kuri kiriya kibazo ku buryo rwose byageze n'ahantu twari tuzi ko ibyo bintu byarangiye kuko n'ejo bundi y'abantu baba batazi yuko ibintu bikomeye ntabwo baba barahisemo guhagarika Wilsoni ngo bavuge ngo bazakora investigation y'amezi atandatu kuko bari bazi ko ubundi ari ibintu by'abantu b'abavandimwe bakomeye ariko manevure yabaye muri iryo joro yatumye biriya biba nyuma niyo yatumye ibintu byose bihita bihinduka ntabwo nshobora kwicara ngaho ngo mvuge ngo ikintu cyagerageje kuba kitabaye gusa kubera yuko tuzi uburyo bene ibyo bintu bishobora guhita bimera nabi bikazamura n'undi mwuka utari wo abantu bari bagerageje kubyihorera njyewe rero nahise igituma numvise bavuze ngo ni Byiringiro wabateye inkumva birakabije ni uko byanyibukije bene izo manevure z'inkotanyi zo gutekinika ikindi nahise nibuka wa mugani w'iringara uvuga ngo soki wo muni ndoki belela ni ukuvuga iyo ubonye umurozi uvuze induru hari igihe muri politike ya hano muri politike y'abanyarwanda tugomba kugeraho rimwe na rimwe dukuraho ibipfunyiko tugakanda amashyira tukabwira abantu ukuri noneho bakamenya ko uko ibibazo bingana murakoze
urakoze cyane inyasi reka ngushimire kandi ndizera yuko igisubizo kirahari ntabwo byoroshye ariko ni ukugerageza